your band on Artist Boy Whiskey Music again.
Yumi Coco Mama. Coco Mama. Yumi Coco Mama. Coco Mama. Yumi Coco Mama.
Kwana, you my baby girl. Ina yema mega, you my baby girl. Amita Juli Kwana, ina yema girl. Yema girl, you my girl. Ina yema mega girl. Baby girl, ina yema mega girl. Ina yema mega girl. Mega girl, mega girl.
Yo la la love, baby give me yo la la love. Ooh, yo la la love, love, love. Amita Kwari la ton.
Yumi Coco Mama. Coco Mama. Yumi Coco Mama. Coco Mama. Yumi Coco Mama. Coco Mama.
Mani miru nekao, mani miru nekao, kaiti kangera mani miru nekao. We ape willy komi, we ape willy komi baby, we ape willy komi. Baby lo, ina yema mega baby lo.
Coco Mama. Coco Mama. Yumi Coco Mama. Coco Mama. Yumi Coco Mama. Coco Mama.
Love, 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 love,
love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,
love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love,